baganda balugenda tino neziko kolima chovola bankolo buyinza nembu wa mukama ukoze samazima nokuteka yo mutima chovola bafuna bamu babiyita bisima
bamuyitano yo igate ngakatala nyo igate alemani namba wanu igate yanikolera kyenjagala igate bamuyitano yo igate ngakatala nyo igate alemani namba wanu igate yanikolera kyenjagala igate mbadde nonya nakwa ku mukolo gwange anafuka best man ateke mutange ateke mwekoti mteke mwesuti ateke mwesati apimbe ngomuniga afuke kyabulambuza nti ku mukolo gwange nikwide kwono migati nane byakola byakikadde entambulanga kadde bakyaliye bakadde naye mukadde kano kamukubidde abagala mugope bamuyitani oyo igate ngakatala nyo igate alemani namba wanu igate yanikolera kyenjagala igate bamuyitani oyo igate ngakatala nyo igate alemani namba wanu igate yanikolera kyenjagala igate
migate olinga zikosookwane muzu nooba weekwese nja kufefeta nkufefete nkuwekano akalimu anti olingamo kankuwe n'omuddo oyina obugoye bunyambalira ne bunnyumira nosaba kukabelo botuma komujekyenda nosaka nocakala nga tewalina gyogenda buli akulabakagamba wa difenda tutekita mu myaka gyekyenda nemiyanda
bamuyitani oyo igate ngakatala nyo igate alemani namba wanu igate yanikolera kyenjagala igate bamuyitani oyo igate ngakatala nyo igate alemani namba wanu igate yanikolera kyenjagala igate
oyina kamina fulati kakulanga landa munamba katukuwemu toyina nafemu olinganga muzimu nze onsesa olinga nambasa elumu embalabasa kulusozi gologosa neyeepisa bubatereka mubike bamuweza amabugo nembugo
migate ji
bamuyitani oyo migate ngakatala nyo migate alemani namba wanu migate yanikolera kyenjagala migate bamuyitani oyo migate ngakatala nyo migate alemani namba wanu migate yanikolera kyenjagala migate
baganda balugenda tino neziko kolima chovola bankolo buyinza nembu wa mukama ukozesa amazima nokuteka yo mutima chovola bafuna bamu babiyita bisima.